Yeah, only time will tell the truth. If you're a traditionalist, are you religious or are you just a scientist? Yeah. Only time will tell. Only time will tell who built the pyramids when Isaac Newton was smoking under the apple tree. Gravitating about the gravity, meditating about the history of man, Adam, why man, Saddam, Gomorrah, what a horror. But this time is a mirror, sun is still clearer in the future for who's gonna judge you? Say the heaven, I will take it here, weapon and a care, where are you going? Malungu Zulu.
Yeah.
Who can see? What about time, time, time? Who can see? What about time, time, time? Who can see? What about time, time, time?
Sana na vazi hii na saina wangukia Nimejichimbia sana mitahina leo hii na watukia Na wakujia na wapaisia zinazomulikia gizani Waka kisasi na kutakuja kwa kasi kama risasi kichwani Hii ni zaidi ya dirae science ya speed na sound Underground na bring hard deal na hit under sound Na watia rain showers na wapamia in reverse hours Kama vampire midnight alibate my dark powers I'm the dawn of the streets Kichana pana his skills so valiant na repute I'm good check the tech I'm the lyrical tyrant Wana sikwarans kudisco put them These are tabaki pile tooth Na bado niko smooth Na tabariza na hii flow inavoni suit That's the truth Wengi wanataka kuwa fast Wakachem shoka fast Wame drop down kwa last Na kwetu fantas Haya maisha mitikasi
Yo maisha mitikasi Kama kawa makada rasi Tunajua fuasi kina nani Kitole Moje Fish and fish No ati
Risto. Kweli kumechange huu wakati ndo unasonga mbele watu na perform Oni kweli kumechange Rais wa kwanza wa nchi hii mtoto wake ni rais Hapa kawi na ujijibu kumbe sore jirudia Mikakati na hizi pilka ndo leo Wanansaluti ile hama nilisa hao Siku wizi ni Bugatti ma Mamangu yani yule ta ule mza Wakati wake ndo umefika ba Basi ridhika zile shida wesa hao Na wengine swadharao Kesho ndo na vishwa crown Oja jack this time Huu wakati kwangu mimi ni mazuri ya kwa machoni Wenda nyuma na enda mbele yani nipo sina utani Ni kupanga ziye rufi kwa mapesi zaidi ya sufi wa War about this time Do you call na fahamu ya tiristo mkali wao Kuna vision 23 Mara 30 Hey mungu ni ya kebado Ata kama na video call Shantai
Ja, only time will tell Kibaya cha jitembeza, kizuri cha jisel Jua kiburi wanamuhuri kwa sel Warui absent minded and jaring bell Kwa brain since before wako kwa cage Mind wame tune to the olden age Eye for an eye, sword na revenge But see, hizi ni times za love, usiwe strange Change, ya range, unaeza manage Simama, wima, checking vote, apima Dakika, wiki, mwezi, mwaka, mzima Shukuru sana, maulana, kauko mzima Daima, be time conscious, kuwa rada Hitha yote, one love, kwa ndugu na dada Tukafutana, UBC, mamida Kisha mawida, kama mazaida Ni ewas, kama kawaida
Hizi times inavokwenda
Maproducer pia wengine
Hizi times inavokwenda
Wasanini wengine
Hizi times inavokwenda
Kila kitu kina change
Hizi time Hizi time Hizi times inavokwenda
Mambo yanakuwa mapya
Hizi times inavokwenda
Walolia wana check
Hizi times inavokwenda
Kila kitu kina change
Hizi time
Hizi time
Hizi time
Hizi time
Hizi times inavokwenda
Kila kitu kina change
Hizi times inavokwenda
Kila kitu kina change
Hizi times inavokwenda
Kila kitu kina change
Hizi time
Hizi time
Hizi time
Hizi time
Wali unaelekea
Huwa kati What about time, time, time
Wali unaelekea
Huwa kati
Papa, my son,